Tunze, nyumba yetu tuipambe ha, hapo nyuma tulishindia jama bwende karanga na makande ndudu gali dona sembe usinune kwa maneno ya majirani wanoko hawaishi longo ni maneno kama viroboto wanakesha wakiomba unichape game kongoto jamani sielewi.
Mapenzi matamu spending my life spending my life spending my life kwani mapenzi matamu
ukiona
mapenzi matamu
naomba unioge naomba